Shiva Shiva ni puja mallayyo Sita kinjaya laya swami Varahara ni puja mallayyo